osula mu maziga mmanyi kyensiite kuwa muyo bwenkanya ekisenge kye wafula ekkooti ne banneyiba wagamba wabeetamu ennimiro gye wosiga ensigo omusana gwazookya tezamera olowooza kyonna bisaabaana emikono notikko mutwe kale
gumamu katono nnyo
watamwala ndiro gyavuma ennyumba teyaggwa mwe webaka eyiwa n'omusenyu nga bagenyi banyacayi noswala noswaluka emyalo gibusookooye amagumba malwadde gakaddiye abantu abakula bakujereka kubasingira kutya katonda kibi
gumamu katono nnyo ebyo birabyebikutte kazime kube yatoka erivaayo netonnya namazzi nobulako wolembeka gumamu katono nnyo ebyo birabyebikutte kazime kube yatoka erivaayo netonnya namazzi nobulako wolembeka
sachino timukama tatudde teyebaka alumwa n'okulaba nga bantu munsi bye bayita mu bibeevu asasira era webbanga byonna ebitubaako mu mwoyo gwe luliba lumwa lijjukira abalonda batwala basasire
Sinobula ko walembeka